Claw 6 hours.
It's Moto Town, baby. Show the world. Yo, wapo walotaka ni sote nsito boy ni tabike. Wakabana pande sote ni kulabo ni sisikike. Zile haso za mziki dele kwenye mwaga lebo. Na kutoswa na machiksi mixa mwali kigego. Leo ni mbuzi kumbeza, mchezo na uweza. Mademo analizika bila mchuzi wapweza. Bila nguvu za kiganga mambo ya danoga. Sifunji nazi njapanda kuhomu anataka mboga shi.
Mare Duboy hivi, mare Duboy vile. Duboy kafanya hili, linatoka hili mala. Lile mladi ni chukize, kakinyesi. Nidondoke wanifukize, gathe. Leo na stamina na GDB one table. Babu usika na the level. Tuna seti rada. Na michongwe na barikiwa Edu boy mada. Si shangai kujadili Kali boy
kundi. Mambo mbona ya nakuenda. Pamoja na vikwazo mambo bado ya nakuenda.
Naye, naye, naye. Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Nikidondoka
wanapata maneno.
Nikidondoka
wanachimba mashimo.
Naye.
Tasikia kicheche mshamba, ustando na mbeba. Mengi onogea kusuamba, ila kwangu shega, shega, shega. Na ye watu wana talk talk maneno untoya msemo. Na shukuru Mungu kati ya wachache na minimo. Na ye, na ye, na ye. Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Nikidondoka
wanapata maneno.
Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Yeah,
yeah. Huku wali nyama, wali kuku, wali yai. Mapocho pocho kisha kura bye bye. Hamsa hamsa mie wanye gia shikilia. Tunafika mwisho tunajua wapi kwa kwanzia. Shia shia, shidi Benz fire. Hapa kaa chembe kidev chembe ya tire. Tunazaliwa wao ndo wanaritire. Awa kwanga star, yes naya. Mishuzi ya lada kama informa. Huku umeme kwetu kama transformer. Ilala mamegan, shule boma. Ah, voko nzito sauti na koro. Ah, niko kwa mona gangsta, mona G. Ajina King Kong, Mr. GDB. Nguvu mia, mamoja weka midi. Milele hatuwezi kuchafua CV.
Nashukuru Mola Saif, mambo mbona ya nakuenda. Pamoja na vikwazo, mambo bado ya nakuenda.
Naye, naye, naye.
Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Nikidondoka
wanapata maneno.
Mana nikidondoka
wanachimba mashimo.
Yeah, yeah, naye.
Make it on look. Make it on look. Make it on look.
Mana nikidondoka.
Nikidondoka.
Mana nikidondoka. Yeah, yeah.
Naye.
Naye.